is for you, my baby. Yeah. Anything can see me entertainment. La 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 la.
Original lady.
Nikikumbuka siku zile nilipokuona kwanza, ni malaika si mwingine, mpenzi ulinishangaza. Tangu hiyo time umenipa hila, mpenzi siwezi kosua. Umenipa kila kitu nachotaka, nina kwa ukweli mimi sina shaka. Kwa shida mbaya niliyotenda umenisame, siwezi pata mwingine kama wewe, hivyo mimi nitakupa penzi tele. Ombi langu pia wewe unipende mi. Sema